awalipendu kunyaka wena maungeke duze mina owaselanda ihama quma namathafa angisithela wena sithandwa sami awalipendu kunyaka maungeke duze kwami awusandwa ngikude ngikude awu mina ngikude awalipendu kunyaka maungeke duze kwami ethi hamaquma namathafa angisithela wena sithandwa sami awu mina sithandwa ngikude ngikude awu mina sithandwa ngikude 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 awu mina ngikude 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 mina ngikude mina owaselanda
athi hello hello lwane elubambi phone that's a voice don't from me from elubuye khaya ngoba ngaphandle kwakho uyazi I'm alone awubheka ukuthi abantwana bakhule kanjani kuphela inyanga ngizoba nawe nomi kanjani awulibafethi nibheke ngibusiseke kanjani akazwa ngicela imali mina owaselanda
kunyaka maungeke duze kwami ethi hamaquma namathafa angisithela wena sithandwa sami awu mina sithandwa ngikude ngikude awu mina sithandwa ngikude 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 awu mina ngikude 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 mina ngikude mina ngikude
Shintshile manje I hope uyazi ngizofika ngekaro ngangilinde stopping sebhasi kaso fast lahlani findo solfasa baze bacula umakoti ngowe
ecekeni
inye ngendololwane kwebeats
ecekeni awusandwa ngikude ngikude awu mina ngikude awalipendu kunyaka maungeke duze kwami ethi hamaquma namathafa angisithela wena sithandwa sami awu mina sithandwa ngikude ngikude awu mina sithandwa ngikude 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 awu mina ngikude 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 mina ngikude mina ngikude bakhule kanjani I hope uyazi stopping sebhasi